jamare tinibe studio kalangu yande jone tari min tay sappo e jone ni habaru je fulfulde kor janyal le mon sumana amadou janganta habaru ji di yanda en puddran gofo hawrinde leyde on farjo afrikan e france fuddan jangoto na bamako leydi mali noni horebe sigilade yaadu mette ko haddir wadede jangobe bibe accita e be gon e majju fanu wo Minister Kawjere Fille Tiellal wadi joda kaalen anni minni hakkune mudum e jomiraabe nokkuje safareji jobenti. Fawarjo yewtere men pindol studio Kalangu do lawol Lana Njuka Kanjairi kany won ko kalten do. Awrinde leydi Afrique kany e France nden ne kay jangu fuddotto enda am bamako gallude lamor leydi Mali horebe leydi e koto chapan taton kay woni ko han tawe fotti ton kay non dooma ton endan Mohamed Issouf hore leydi Niger kanyundu no tawe horebe leydi hanu tay wari fotti e batto o jango ko watto himbe ujunaji sappo habbinibe kay woni ko hono joddina eno koyde fugam battere nden himbe war batto e hore mudum mbiyeteɗo fawar jontu kono ni Mahamadou Touré gollowto enen ni radio tamani mo to en am bamako kawon ko mi kebdo calalo filleni en ɗiɗo fillaji e do hawrinde nde
ɓiɓɓe leydi Niger waɗoɓe jahale nder leydi bamako say kantol hawrinde nde ɗum fuu iɗum deƴƴini laabi mawɗi ɗin fuu no maɓɓita Allah e hoytinande yahno warto no ɓura du policiji ujunaji sappo yahde gendarme ji e sogeji ko woni dow laabi gam ndenagu horeɓe leyɗe waroɓe e hawrinde waɗore mawde nde saabe ƴewtinade hawrinde nden e saɗormaji kebteɗi do yahno warto yeru no hettuɓe sengo no ndara wiiri hawrinde nde no waɗan ko leydi Mali heɓa wartude nder aɗo nan kojam leydi Niger latindi kam herri e Mali no hani warde gam ƴettinade do filla ndenagu nder leyde leydi France adake janginal e kitor sogeji leydi Afrika ujunaji lasom sogeji leydi Niger latindi no tawa e durwide bibbe Boko Haram e haggade keri no tawa nder sigila on podagu do filla lamu dum komu no halete no miledu leydi Gambie e leydi Republique Democratique di Congo no woni hem leyde didide no wadan nimbe tawe njaɓay seriyaji dewtere laamu heccuɓaki lattuki nde hawrinde hakkunde leydi France e leydi Afrika nde bamako kam woni mbaynagu hakkunde horejo leydi France biteɗo François Hollande e horeɓe leydi Afrika
a yettama sanne Oumar Hamman noon ni farjo e dow hawrinde ni waddi hono bange goɗɗo kondanim dow muɗum no woodi hono hawrinde ndeɗo ni kayre wonno ga e jeɗɗa ɓerre caggal muɗum hono fa hande keña nde enɗa am battu goɗɗo waɗama dow filla ko darto sukaɓe ummatore woodiɓe goleɗi hoore muɗum en ɗum waddi ko fawarjo ni Aliyo Oumarou kañum woni leydi Niger jaaɗi do inde sukaɓe ummatore kañum ɗon ɗiɗaɓo mo hawritere sukaɓe ummatore woodiɓe goleɗi koye muɗum en ɓe Africa ɓe gaɗi battu on enɗa mo tawa hen enɗa ɗum ɗo kondaninani ko a haali wakkati moɓe gaɗi hawrinde nden enɗa
min gonana miɗe kala do sukaɓe ummatore gatta golle e dow filla ɗuɗal jama'are laabi ɗi e kocce e du dow noyi nimɓe gatta ko bayle kese heɓe fuu du dow filla potal e ndenago ɗum du fuu gaɗa kantol hawrinde nden balɗe tati min jaami min ɓurtinaɗerol ɗum do nde horeɓe leyɗi ɗe gaɗoye hawrinde muɗum en hakkunde leyɗi Afrique e France fuu ɓe kollegol ko jiidu leyɗi Afrique leyɗe non gondude arzuku amma ɗe gala no ɗe gollire no woɗiri leyɗi Afrique du wala no naforoɗe nden eno hani du wakkati joɗa kale gaɗoyteɗo hakkunde France e leyɗi Afrique on ɗum ƴewtine fa leyɗi Afrique ɗe keɓa naforo e arzuku muɗum miɗo mila du horeɗo leyɗi Afrique ɓe no durwana leyɗi Afrique yesso leydi France kotta tawe keɓi nafa
muɗum noni fawre jondu konnani jahangal laamiɗo tubankoɓe mbiyeteɗo Abba Gana Ajmi latiɗo kañum en ɗan waɗino jahangal leydi Libi waɗi fottere na mbiyen du konnoan hono fawara joni hanke nde endan piyanɗe o fotti e muɗum to endan haddedir ku kiloji capanɗe jeego hakkunde muɗum yeru no fawara joni gortaɗo e jahangal mbiteɗo Lawel Taher haaliri o wi nene ne kay fe goto ma yayi e nder piyanɗe malfaji ɓe nanɗi endan caggal majum du o wi jahangal noon gaɓe ganno to endan Libi eɓe garta e nder leydi Niger lumo do so ngo andudo ko lumo mango ngo endan ni tiagal ngulu ko wanno to enna ngulu ngudu wadi den andi bonandaji sanne der lumo gong ngo ambanoma hande de enda woni ko lumo gongo mabbita gam batte lumo be heba nata ngada muraduji mudun en gouverneur region enda mo do so Musa Usman o hali o wi be gonde be koje keddi labi kandi hojjede fu gam batte lumo go heba nyibite fa woda wakkati mo kalto enda ni lumo be gonno mbuwo no kuyde no fondete no kuje mu en fawara jondu konda ni har fila ko darto hon himbe latibe sigiliibe yaadu mette hoddundu wadede jango aljumare 13 lewru janvier be bi ni be juutay do won yaadu be juutay do keddi ko be kalno do mudum ba ko tawa horejo gallure nyemey windi no den ne bataaki neldu debbe gam batte wiide be gina nyalande en nokkuto be kaani be jaado endam no waddi ko min jewde mbitte Ali Idrissa goto e horebe wombe no sigili bat on endam o wi kambe be endam hono be gonde be sigili faano wodi sabu be jey fulla laamu mbingol ke horebe wuro nyemey ka en woni ko haaltobe wakkati mo ngatto on odo bat enquete nonane
minen do burtaki momin tini wadugo jaangu 13 lewru janvier dum gonden dermu gada julde jumaa har yande tati ka himbe pottata dambugal assemblée de lanto jabi do hollugo mettorgal berna amin he maragal gongal no wade der leydi men di nomin kalir gada gonga non min nani hala tuka to mer mo gallu nyemay wiide min cottina burtaki amin ki he giide makko o wi burtaki ki handana wade asawena alal minen min ay fu to labi seri a wi nyalane manere ni ko burtaki hani wade tinibe burtaki kinkan suboto nyalane mu en ko welibe ko widani kan woni siryube burtaki andina horebe ben derfi burtaki kin gambe dar labbe jewtinto ko fondi titta hano burtaki amma minen dambula amin no fitti gan min gada joda kale he mabbe dow fi siri burtaki amin ki
organiser les modalités pratiques de cette manifestation
nani wonto no fa hande docteur mo cabinet to endani hono goldre mawne mairie o andini mi wiide ke hono himbe horebe gallure nyemey be kadi burtaki endan ko hante wadama jango nani fa wara jontu konnani e do filla burtaki bangi goddo du konna hono himbe wombe ne sigili dum wombe e le commune gwaabo do endan gallure nyemey kenyande endani ala sarbe gadi kambe du konnam batu mabbe dombe kali hala mabbe do filla sadorma ko CG Kubia kena wonno yia dum du konna CG wenda o ombaama o mabbaama ko mabbana dum endan waddi ko faande min jewtidi e mbeteedo momuni Halidou Horejo sarobe sukabe jangobe l'école CG Kubia kena nani ko hala ni bandimin ala san kuzi Muhammadu.
Je dirais d'abord en ce qui concerne Kubia Kaina.
Komi wauta hali derfi Kubia Kaina. Dum mabaka no himbe wonno mi jiro. No kuje tobe gadi tendeje mabbe kan sottina singa geragum. Bata mare worre den nino. Minen sarobe sukabe. Minnenay beldum mun. Gan sembe sembe be ittir sukabe don. Wadaini no kure to sukabe talkabe wonno tefa andal no janga min janti fi onno. Gan wi'e wakkati goto wi e dun jabaama dun hokkama debbo gon ganyiba jardan dan fan wonde do jonde hore mum de ciewama goddo leyni ko mi yottinta to himbe gomnati on minister kawjido e fi nyibdi faama ko gollobe makko no don yarto kaddi min bindani minister on fadde min nyibata jangirde de gada hitane wi e nokkuje den hokkama goddo wadaini
lilo a quelqu'un vraiment c'est pas normal.
Caggal ɗum ni faande miɗen anndina o ministre kawjuɗo filla jandeji pamari Dawda Martin Mamadou kañum du konɗo ardeke batu jaɓɓugol nden ne kani hono cuuɗi kalas to janguete sappo les bangertote soni si nden ne ka oɗo l'école dowaɗan ɓe itta e l'école ɗiɗi gonnoɗo ɗon enɗan ni no woodi l'école toon woodi kalasiji sappo sappo tawa ka to ete gabbo gura kañum e sere kuubu ɗum du konɗan ni waddi ko fanden kanko Dawda Martin Mamadou o haali o wi sabu leydi chine kañum ko ñiɓino kanko ñiɓino ɗito du konɗan ɗum ɗo du no ɓeyda semin ɗinde hono dirra la kulle di Niger e leydi Chine
40 classes ce n'est pas rien
cuudi jangirde chapande nay dum famday duudi der wakkati mo mingodi haaje mun kolati de jewama do filla duudal bibbe leydi Niger min jidana cuudi jangirde ujunaji jeddi yaade ujunaji jeetati ko humnata der leydi Niger fu tawami ne leydi Niger cede de gollirta de wauta wadde dum amma hande leydi Chine wari gam hojande dum fu ko watata be leydi Niger hebi cuudi jangirde der leydi ndin fu yorno bidam mawdo jodani gu dum du no be dan fahan ballaga hakkunde leydi Chine e Niger nonata du faham e do hawrinde wadanonde Johannesburg hakkunde leydi Chine e leydi Afrika
entre la Chine et l'Afrique
o wonno Dawda Martin Mamadou nonni min sirkawje do fille cialal balli bibbe adamaabe kanyum du wadi jooda kale hakkune mudun himbe jomiraabe ciudi nokkuto himbe yato no yobano sawro nenne ne kaydu e pelle godde jingono je suudu baba ministre docteur Ilyasu Mensara haldi mabbe do fille cialal le Niger kanyum kulantare ko sawi do mudu se ketne nanne sabo wi dum weli mo sanende do hawrinde
a l'issue des exposés
yewtareji pindinol e joda kalen di min gadi nafaka duddi hebama do gattol jungo himbe godube andal gam be pami no hoyeji amin do ko ciewata labe di min joddini do ciewtinaaki do fi lokotoroje pamari gondi do jonde ko e mu e jangirde to lokotorobe jangata burto nonni e pharmacie be kebay lawol pittol majji ko fitti fu no mabbeti ay on gii balden de to min mabbi ger majji e jettata ko ne sabi ibe andi ko be kebay lawol ko fittata di har ko ciewata pharmacie duudal majji yartini kaddi hetiede de be chonnirta no wada hano chapande tati e joy do hermi yartinol golbe gadi yawtinaaki momin gadi gote der pharmacie di tan hoytini kando hano no wada chapande tati do hermi hoytinol gol wadi kero loktorobe be fewre be e loktoroje pamari gondi do jonde ko e mu'en ko fewre e pharmacie singiraadi de abi fewre be fu min ciewtinto do majji dey min pamowi pharmacie gon ko singiraka der lawol gonga amma hala kam min gattindo suudu kiti der portal gal min gadi gal mi weltoraka e maggal sanne
sentiment de satisfaction
nonni har filla latol bal ko leydi afrique ete kan kanyum du ko na fuddata na ase o na tondan gabon leydi niger hono fedde mudum meena itama illo itondol heba yaade kanon woni bi leydi niger mbi teddo mahamadou yaya latire jeewow latol bal no on kay hebbi yaa ton endan de noy wonno faarjo fedde leydi afrique neena suborto warobe jeewa hono potta latol bal gol endan dum waddi ko min jeewde mi teddo atama ibrahim lati horejo jeewobe latol bal leydi niger feni foot.
Quand vous arrivez sur la liste internationale, la CAF...
C'est notre yotake, tokerol, fête de Duniaru, fête de Afrique, on copie le balo, CAF. Ibe peyden a netto, andal, dembe, tokito, jomun, do ewol, latol balo, ko watte yade. Den hinno, no peyden a netto, peydenwol, gol. Noku noku, wodi, fa noku jetati. Fa a yotake, noku tatapo on, jonkai, pepami ku awawi. Hana lady din, supoto jomun. Wawde mun yarata dum neddo amin o imo wodi jukaku sanne o hebi o wawi lawdu kanko tan ya hanta min hikka ceo wayde kan o menen dara no min kebantamo jaadiraabe ko warawta
ki pe participer en grande compétition la CAF
har filla latul balni waddi ko nyalana jedde berre do itendelon ni pelle burdo leedi men Niger AS douane kanyen du kon nan yeyi hawrowi e faande akko kanabe kawin didi e bolu noni irana du wabobi jangorzo didi e gotel to enda maradi latul bal gol du yaran yeso ase e alangal endam noni en jotto den e yetere men pinno lewru janvier ko jabbino dun do hitande wittinde wonno ko fawarjo leedi Niger wurtini hono lawol hono lawol fawarjo ni lana makka ko ete girji dun endam hakkune nyame e doso de joni o toy wonto dun tawa dum won yewtere meden hande ketnino ne
wagoji lana njorni din fu no bombi stollare koyden dun no darino to dari darodo lana kan nido fu woni no hala lemu golle fu wawa wadede lemu si a tokki lawol lana kam a taman leno kuje gom hudo e ledde no fudi nibbe no njuppa tundi do lawol gol mustafa jodi do le avianso o wi dum wadai
ici a l'aéroport
do der bangere aéroport mi ay no kure fu itanane gandufol tuini de noy watta ko himbe dufata tuini din do lawol demun alluje gon singama do abi ko hollata toni rufeti amma joni di fu di kelama to dum no yi e bi leydaku da hitani ko lawol bol fitta fini fu dum won tan idum bona
de suivre la dégradation naturelle
Nuruldin Haruna Abdu horejo fedde sukabe ummatore to munu gacce on wanana o wi gan lawol lanaka illu avril dubujinaji didi e sappo e nayi firta ganimbe ummo do enda nyame yade kotonu dun yayi golle denne gasay
il faudrait pas seulement sanctionner la population
andagi gacce himbe gombe no rufa tuini di pindinoje kani be gadane gammi hakikini de ni lawol gol no he gollugo himbe rufataani ton bibbe leydi no haani ciewa dabareju gon gantil singo e laamu gon o godube jungo der fi nyibdi lawol gol anda dume saabi rafi gollal
dir concretement qu'est-ce qui est la cause de ces blocages
bibbe leydi Niger hewbe ngattino gikkemun e majjun himbe be min jewtidi be fu holli wiide paamay hunde fu e majjum ko andi ni woni laawol ngol wala no nafa hunde fu hande ayongol hinnaka
non wontirdo wonɗo habaruji mi e fulfultiɗi sey mi wi assalamu aleykum mbalen to jam waɗo.